say, welcome to my Instagram page. Superstar Dooley, come on, Nicolas Cage. I never lose, I never change, I never age. Vitu vingi, nipo hoi, nipo gage. Bage! Mini Dar es Salaamia, Kyoto Kariakoo Melamende Jambazi, Kilimanjaro na Chugania, huko pia ni hongu juhindo makazi. Nilisha sota kwa miguu, jua linachoma saa saba kama chokora. Ila leo ona nipo juu, RIP Baba Ruge Mutahaba, kaifunga nja. Touch ita watu wote kwenye jiji, pop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto migi, leo na furaha, leo na furaha. Ase touch ita watu wote kwenye jiji, pop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto migi, leo na furaha, leo na furaha. Hey yo my cheesy water one, superstar Dooley size number one, superstar. Tapu kitambo naitwa nani, superstar. Aha, superstar. Okay. Hey yo my Dooley safe number one, superstar. Kabuki Tambo naitwa nani, superstar. Superstar.
I say Dooley Kareko nenga kino mabegani, superstar toka Kilwa Road ya kuna lami. Kabla litiwani kumpa kajala majani, baa zote masaki hapo tabata kuna nyani. Tunawicha siku zote na
Roza Umbara, Roza Umbara, Roza Umbara.
Kepa na ba
Wakalo msiri zote uliza lango la jiji. Miki pato chichote na lipa pango kwa bibi. Kiono spatikane juwa niko zangu angani.
Kama siku Dubai bazi niko Marekani.
Tachita watu wote kwenye jiji, kupop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto bigi. Leo na furaha, leo na furaha. Ase tachita watu wote kwenye jiji, kupop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto bigi. Leo na furaha, leo na furaha.
Hey yo, my cheesy water one,
superstar.
Dooley size number one,
superstar.
Tatu kitambo naitwa nani,
superstar.
Aha,
superstar.
Okay.
Superstar.
Hey yo, my cheesy water one,
superstar.
Dooley size number one,
superstar.
Tatu kitambo naitwa nani,
superstar.
Aha,
superstar.
Aha,
superstar.
Wacha bwana,
superstar.
Boxing Promotion.